SemyonPlay.com.
Cash rules everything around.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Lona shafio ubu talituafu mabastia unchili na weo. Tashalionse pakunsu minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isatika lipo tichita na weo. Kuisempepo infula haka suwa. You forever be the one mika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. I'd rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, shilota. Nimakuya nikauka nikakulota. Umushe wa sowele sa baby you noka. Plus when you write me kuyureka. Diwe ni mafuno ngala nae everyday. Nikalipo peza pomo kazi monga iwe. That why you the best ever. Kukusha never. Mpaka na kumpela tuke kala
iwe
together.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde. Wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Yeah, nala kulwila, kuna kufwila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tulwila. Ukakalipa uzilangane mumira. You're a queen, the chick I'd love to show mom. I mean, I feel so sick, nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella overexcited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high grade. Iwanga kushobe, but I got you. Ndiwe type nga chitile wedding katatu. In fact, I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe
wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde. Wilalabai. Zakumenyela nkondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba. Penangu timagonda njala. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu iposeshani. Umani pasa maplani. Ndiwe weka unangala kumtima baby you know.